kwako kwenzeka ngudido again. Loxa icula kukhala amacherry, ndifika eklabhini ndingqaye henesi, ndideshe ngeyoga ndinxile ndibedize. Ndibona nocherry umhlakazenzi uthethela phantsi ngasangaphezi, and the same time sendifuna amanamba, sendifuna uyodwadla ikhisti nalo gel. Kungabikho way sivaye same time sifike erumini, uthi masingalight ngoba kutheni isibana kasithandi. Ngabikho way ugele ndimbhali ngoku ismoke ufeja kaphezi, phele namandla ugela kayeki, qonda mandivuke kunzima nohamba. Ayibo kutheni kunzima uphakama icebo mandikhwazi, andivakali ndikhangela umnyanga kabonakali, sengicela amaxolo. Yini namdala ugele uyahleka uthi uzawundazi, ndisisithunzela ndiphila ngegazi ukuze ndikuyeke, ndithembise ngoku ke baby ukuba uzondenza umfazi.
Ndidonoshiaelinesithunzela yimihlola izinto ziyenzeka, kuthanda ukumalingani ugonxa usetywaleni, kanti uzibisela amabhadi, kanti uzibisela amabhadi. Bendelinesithunzela yimihlola izinto ziyenzeka, kuthanda
lemini shiyo atyuse tavern ndona ndiba uliyolala eli into endingazange ndayenza, kanti ndizobona isimama. Yho, buye esimokolweni ndisiqhubela amatakane naxhala, ngoku ndisendleleni ndisivile isikhalo, andahoya ndaqhubeka nendlela ndinga amapharekoneni atheyo ndibona baleka. Xa ndithi ye nangusester ugcwele igazi ndamjongajongani mazi, ngoba novalo kwam ndafowunela umjita wam azenetransi, uthe ngekafika umjita umeyisista wathetha, wandixelela negama, wandixelela nobuhlalaphi. Wabe sefika umjita, ngoku sisendleleni ndiyaxakwa, lo mntana othi akagoduka uzolala kwesam, ndingabi nangxaki ndithi umjita sohlise kwesam. Safika endlini ndamisela amanzi wavasa, wabe sithi ulambile usinovuyo, ndamenzela ukutya satye, siye sahlala sancokola. Ndiye ndaqaphela uba ubiwe bubuthongo, ziye zaya ke nakum. Ndivuswe nguye ngowetresi sithi uyahamba, hayi bo ndiye ndothuka. Eli xesha sinovuyo wathi ewe woyi kunozala wakhe. Eyo ndothusa kakhulu wathi mandingamkhaphi nomkhapha lo mntana uzazihambela. Namyeka wahamba. After emkile ndayendiphinde ndilale, ndaqaphela ukuba ushiye ijakethi yakhe. Ndavuka ekuseni ndayisako kwabo, ndithe ndingekangeni nasegeyithini ndadibana nomama wakhe, khangathethe wavela waquleka. Hayi bo ndothuka, kwabe kusiza nomakhelwane babuza intoni ingxaki. Ndabaxelela ndisise ijakethi kaSinovuyo, ndabe ndibabekela nestori. Bandixelela isimanga uba uSinovuyo wahlatywa ngala maparaklakona, une-5 years wasweleka. I can't believe bandleli nesithunzela. Hayi ke wes uba besendiqona ndibona isolmate kulo mntana. Hayi bendisenza ziphi itshansi man phinde ndiyombona. Asondixole tu bras.
Bendilali nesithunzela yimihlola izinto ziyenzeka, kuthanda uvumela inganuko nxa usetywaleni, kanti uzibisela amabhadi.